habeenki xalay waxa uu ahaa habeen ay madaxda soo haysay talada xisbiga dimuqraadiga ay jeedinayeen khudbadahoodii ugu muhiimsanaa uguna dambeeyay munaasabadan oo kale oo ay talada xisbiga ku wareejinayeen madaxda cusub. Joe Biden iyo Barack Obama waxay soo dhaweeyeen Tim Kaine iyo Hillary Clinton, waxayna ka codsadeen taageerayaashooda inay dhabarka u ritaan labada musharax. Khudbad xamaasad ka muuqata waxaa jeediyay madaxweyne ku-xigeenka talada haya Joe Biden, waxaana uu ammaanay qoyska reer Obama oo ku tilmaamay qoys walaal oo kala ah, isaga oo yiri si weyn ayay labadayada qoys isugu soo dhawaadeen 8 sano ee la soo dhaafay. Joe Biden waxa uu ammaanay madaxweyne Obama oo ku tilmaamay walaal oo kale.
What President Obama means to this country, he's the embodiment.
Waxa uu yiri Obama waxa uu uga dhigan yahay waddankan waa astaan sharaf, adadey iyo shakhsiyad wanaagsan. Waa mid ka mid ah, ayuu yiri, hoggaamiyaasha ugu wanaagsan ee na soo maray. Waa nin shakhsiyad wanaagsan leh.
One of the finest presidents we have ever had. That's right. This is a man of character.
Joe Biden waxa uu weerar culus ku qaaday musharrax xisbiga jamhuuriga Donald Trump oo ku dooday inuusan u qalmin madaxweynenimada Mareykanka.
No major party nominee in the history of this nation has ever known less.
Waxa uu yiri ma jiro musharrax xisbi weyn oo taariikhda waddankan ka aqoon yar ama aan diyaar u ahayn inuu gacanta ku dhigo amniga. Ma dooran karna, ayuu yiri, qof ka faa'iideysta cabsideenna iyo walaac aan ka qabna ISIS iyo argagixisada kale. Qof aan waddanka qorshe haba yaraatee u haynin. Nin dhabarka u ritay khidada cadowgeena oo ah jirdilka iyo dulqaad la'aanta diineed. Manihin, ayuu yiri, dad sidaas oo kale ah waxayna meel uga dhacaysaa qiyamkeenna. Waxay faquuqaysaa kuwa aan u baahannahay garabkooda si aan argagixisada ula dagaalanno. Joe Biden waxa hadalka uga dambeeyay duqii hore magaalada New York oo ah nin maalqabeen ah laguna magacaabo Michael Bloomberg, horena u soo noqday xubin ka tirsan jamhuuriga iyo dimuqraadiga labadaba, haatanna lagu yaqaan inuu yahay nin madax bannaan. Waxna uu ku tilmaamay Donald Trump nin ka been sheegaya waxa dhabta ah ee uu yahay. Intaasi kadib waxaa mikrofoonka la wareegay oo lasoo dhaweeyey musharaxa madaxweyne ku-xigeenka dimuqraadiga Senator Tim Kaine, waxaana ugu horreyn ka mahad celiyey magacaabistiisa.
For every American who wants our country to be a beloved community where people aren't demeaned because of who they are but rather respected for their contributions to this nation.
Waxa uu yidhi, anigoo la hadlaya qof kasta oo Mareykan ah oo doonaya in waddankeen uu noqdo bulsho isjecel oo aan dadka hoos loo dhigin cidda ay yihiin darteed, balse lagu ixtiraamo waxa ay ku biirinayaan waddankeenna, dhammaan inteenna og in mustaqbal ifaya uu yahay kan aynu wada dhisanno, iyo rafiiqayga Hillary Clinton darteed waxaan si xushmad ku jirta u aqbalay magacaabista xisbigaygu ii magacaabeen madaxweyne ku-xigeennimada Mareykanka. Tim Kaine waxaa laga filayay inuu isbara dadweynaha Mareykanka iyo inuu difaaco Hillary Clinton iyo sidoo kale inuu weerar culus ku qaado Donald Trump. Intaas oo dhanna waa uu sameeyey.
Folks, Hillary has a passion for kids and families.
Isagoo ka hadlaya Hillary Clinton waxa uu yiri waa qof dareen xoogan u qabta caruurta iyo qoysaska waxuqabashadooda. Dhinaca kale, ayuu yiri, Donald Trump naftiisa keliya ayuu xiisa u qabaa.
Donald Trump has a passion too. It's himself.
Tim Kaine waxa uu hadalo culus oo lafjabina ku tuuray Donald Trump, isagoo ku tilmaamay inuu yahay nin aan qorshe haynin oo doonaya inay dadku hadalkiisa keliya rumaystaan.
Donald Trump is a guy who promises a lot, but you might have noticed he's got a way of saying the same two words every time he makes it.
Waxa uu yiri, Donald Trump waa nin ballamo badan qaada. Haddii aad u fiirsateenna, laba erey ayuu markasta ku celceliyaa, kuwaasi oo kale ah irrumaysta. Wax kasta way hagaagayaan irrumaysta. Gidaar ayaan dhisayaa Mexico ayaana lacagta bixinaysa irrumaysta. ISIS waan burburinayaa irrumaysta. Canshuurtayda waan bixiyey irrumaysta. Waxa uu ergooyinka weydiiyey Tim Kaine, ma jiraa qof rumaysan in Donald Trump uu bixiyey canshuurti xaqa loogu lahaa? Waxayna ku jawaabeen maya.
By the way, does anybody in this massive auditorium believe that Donald Trump's been paying his fair share of taxes?
Tim Kaine waxa hadalka uga dambeeyey madaxweynaha talada haya Barack Obama oo wax ka yar 6 bilood ay ugu harsan tahay xilka. Obama waxay u ahayd fursad uu ku soo bandhigo waxqabadkiisii iyo inuu hoggaanka xisbiga uu ku wareejiyo Hillary Clinton. waxaana uu markiiba si weyn u difaacay waxqabadka Hillary Clinton. Isagoo ka hadlaya labada musharax ee u tartamaysa jagada madaxweynenimada waxa uu yiri, waxaa jira musharax kaliya oo mustaqbal wanaagsan aaminsan oo nolosheedana u hurtay waxqabad, qofkaasina waa madaxweynaha xiga ee Mareykanka Hillary Clinton. Obama waxa uu sifo ka bixiyey aqoonta uu u leeyahay Hillary Clinton.
And for four years I had a front row seat to her intelligence, her judgment and her discipline.
Muddo afar sano ah waxaan fadhiyay kursiga hore, waxaana markaati ka ahaa aqligeeda, xigmadeeda iyo anshaxeeda. Waxaan rumaysanahay shaqadeeda nadiifta ah oo aysan u sameynin in lagu amaano ama indha ay ku soo jiidato, balse ay ugu soo jirtay inay wax u qabato qof kasta oo u baahan taageero. Marna ma aysan iloobin, ayuu yidhi, cidda ay magacooda ku dagaalamayso oo ah caruurta. Madaxweyne Obama waxa uu Hillary Clinton ku sifeeyey qof khibrad iyo aqoon u leh shaqada oo ka soo shaqeysay aqalka cad, sidoo kalena soo ahayd xogaye arrimo dibadeed, isla markaana ay beesha caalamku ixtiraamaan. Waxana uu ku sifeeyey jumlada si weyn ay ula dhaceen ergooyinkii shirka fadhiyey:
There has never been a man or a woman, not me, not Bill, nobody more qualified than Hillary Clinton to serve as president of the United States of America.
Waxa uu yiri, nama soo marin qof rag ah ama dumar ha ahaatee qof uga khibrad badan madaxweyne inay waddankan ka noqoto, ha ahaata Bill Clinton ama anigaba. Madaxweyne Obama dhinaca kale waxba ulama harin Donald Trump, isagoo si weyn u weeraray go'aan qaadashadiisa.
Because he's up to Putin, praises Saddam Hussein, tells our NATO allies that stood by our side after 9/11 that they have to pay up if they want our protection.
Waxa uu yiri, waxa uu hoosta ka galaa madaxweynaha Ruushka Putin, waxa uu amaanaa Saddam Hussein, waxa uu saaxiibadeena NATO ee ina garab istaagay markii layna soo weeraray September 11-keedii ka doonaya inay lacag bixiyaan haddii ay doonayaan inaan difaacno. Amerika, ayuu yiri, ballanqaadkeedu qiimo gooya ma jiro, waan ka soo baxaynaa waajibaadkeenna, culayskeedana waan qaadaynaa, waana sababta waddan kasta oo dunida ah uu Mareykanka ugu arko waddan xooggan oo la ixtiraamo si ka badan markii aan xilka la wareegay 8 sano ka hor. Madaxweyne Obama waxa uu qirtay in inkastoo ay jireen waxyaabo uu maamulkiisu hantay sida barnaamijka daryeelka caafimaadka, dilkii Usaama bin Laden, heshiiska caalamiga ee cimilada dunida, iyo soo kabashadii dhaqaalaha Mareykanka, in haddana wax walba aysan sidii la rabay ugu qabsoomin.
My time in this office, it hasn't fixed everything. As much as we've done, there's still so much I want to do. But for all the tough lessons...
Waxa uu yiri, muddadii aan xafiiska hayay wax kasta ima qabsoomin. Inkastoo aan wax badan qabannay, haddana wax badan ayaa dhiman oo aan doonayaa inaan qabto. Laakiin kastoo ku casharada adag ee aan bartay iyo meelaha aan ka hoos maray wixii layga filayey, waxaan u sheegay Hillary Clinton, ayuu yiri, idinkana aan idiin sheegayaa in mar walba niyaddayda aad kor u qaadaan. Waxa uu sheegay ergooyinka shirka fadhiyey in wax kasta oo u qabsoomay si anbaqaadistooda iyo kamera dhalinta kuwa harsan uu uga tagayo Hillary Clinton.
And tonight, I ask you to do for Hillary Clinton what you did for me.
Waxa uu yiri, caawa, waxaan idinka codsanayaa in wixii aad ii qabateen aad u qabataan Hillary Clinton. Waxaan idinka codsanayaa, ayuu yidhi, in sidii aad ii xambaarteen aad u xambaartaan, sababtoo ah idinka ayaan idinka hadlayay 12 sano ka hor markii aan rajadan ka hadlayay. Haatan waxaan diyaar u ahay, ayuu yidhi, inaan qoriga ku wareejiyo Hillary Clinton. Doorashadana waxaan idinka codsanayaa, ayuu yidhi, inaad igu soo biirtaan oo aad diidaan nacaybka iyo cabsida, aadna niyadda wanaagu sheegtaan oo aad Hillary Clinton u doorataan madaxweynaha Mareykanka. Waxaa haddaba lagu jiraa maalintii ugu dambeysay ee shirweynaha xisbiga Dimuqraadiga. Hillary Clinton ayaana looga fadhiyaa inay jeediso khudbad ka dareen iyo saameyn badan kuwa ay jeediyeen madaxdii ka horreysay ee toddobaadkan ka hadashay shirweynaha. Haaruun Macruuf, VOA, Philadelphia.